ne nitie ng'at mane nodhi duka mondo onyiew oduma. To kane ni jaduka ne chako pimo gi ratil, to ng'ano ne owacho nowadwa, aneno ka nyaka inyisa ratil ni ka en maber, nikech ok adwa ratil matin. Onduka nene oiye wang' nikech kono winjo wachni. Bineno golo kilo mane ni ratilno, bonyiso jaduka ng'ano. Lakini gima notumre ni gigo nene ok rom. Ka wi jaduka nene wiye okuot, boloso ratilno kaka customer no nene dwaro mondo oyud rakilo moromo. Joduke mang'eny, kidhi nyiewo chiemo to nyaka irang ratil no rom. Nikech joduke mang'eny riambo ga nikech ratil. Lakini nitie jomoko ma ok miga ratil moromo. Koro kata kidhi nyiewo gimo to tek yudo ng'at ma wacho adiera. Nikech ok gigolo ratil matin. Nitie ng'ama ogol ratil ma ok riamb. En ratil mage en ga moromo kendo nyaka chieng' gin mag adiera. Kata kopimo to iyudo ni ratil mare en adier to onge miriambo. Ok ng'eny kata ok tin. En mano en Nyasaye. Ma en ratil mage ok onego ng'ato los nati ni pimo koni to pimo koni. Omi ng'ato kaka ng'ato otiyo. Omi ng'ato gimo kaka ng'ato tiyo. En gima iluoro ahinya ni kila gima ng'ato wacho ibo pim gi ratil mar Nyasaye. Seche moko inyalo wacho ni an ok Nyasaye gini a. Lakini kita kitimo tich maber, kata ka jakwacho obire e dhoodi, bimiye oduma, iwacho ni erigo chiemo, kata gine, lakini Nyasaye buo pimo mae. E mbele Nyasaye, richo weche gite gin richo. Nikech pachwa ok ber. Kata kikwayo muono nikech richo ni, bineno ni tijeni te ne beyo, bi isungori nikech gi. Nikech ikaw chunyi kod gik manitumo te timbeni, bikacho nun beyo. Lakini magi gin richo kuom Nyasaye. Ng'ato dak bed maler nikech gigi owok e chuny mo ok ler. Inyalo paro ni inyalo yudo muono e ngima moro. Lakini ni ibo nyuoli kawuono kendo gikiny nyaka chieng' moro iyud muono. Mae en mriambo mag Satan. Ng'ato inyuolo ipinyni dichiel kende. To bang' mano to biro tho. To kosetho to biro mbele hukumu ma Nyasaye. Kaeto imiye ngima moro. Lakini Nyasaye pimo ji e ratil mare. Obiro rango nyingi e buk mare mar ngima. To ka nyingi onge kanyo, to buo kawi to witi gine mantie mach. Nyingi inyalo ndik mana e buk ma Nyasaye ma ngima mana kiluyo achiel. Mano kiyie e nying iwod Yesu Kristo. Nineno tho nikech richo ni, bineno chier. Kikwayo muono, bi iyie Nyasaye kaka rombo manine okaw richo ni te. Bobiro luoki kod rembe. Bu nyingi koro ibondik nying ibug Nyasaye ma ngima. Kano okone giluor bura ma Nyasaye. Nikech ratil ma Nyasaye magi bobedo ratiro. Yie kuom Nyasaye kawuono. Mondo nyingi ondiki buk ngima. Okone girit gimo ni rito wadu kata ngono. Itu nyalo tumo sani. Iye kuom Nyasaye ni inja richo. Iye Nyasaye obi mondo luok richo ni te. Tipo bedo kwe ma ichuny kod ngima ni. Erokamano wadwa.